ma MC wako babuha kumanambe wambie amaturu diwami demkope tafadhali watuki wanajani zonte rapuma ya maore wami denaileya utahavi wakati seneya wami na kliki ya usho peleya MC musfana na mtuma mabazi tuobebeya tilebe wafuliki ya maravisa la radio rapu amaore kena wana basi negra jinako MC wana shkaho mtuopesa ujua wawa uzu venta ba siku saa wajua moride kintongu nizizire maishuba nasi mekupimo ngate mama na baba kawasi na flow basi wasi imba urma asara mavi mixtape yangu ya daru tuwa mia inyajali bali kamu isla saudish na mwona